chana uchebe, ni kiss mama dede. Yeah, oh yeah. Sile chipsi zege, kongoni ni mbebe. Nimpeleke kwa kitanda, tukacheza mchome na pembe. Mkawa kifo cha Mendox, tankate denge. Kama kipaka kina wanga, usiku kucha, kambuzi kana liame, katoto kana tembea te, macho kodo msini kodole, usha susa mina kula mie.
Asye kwepo, elake alipo, nyesha futa jiko, nakula madiko.
Asye do wache do, kama ukitaka aiko, nisha sambaza pendo kwako, fish cattle, yeah, niko full. Punguzeni kubwa gwaja, mwenzenu nakulaga, maudambu ya kusaza, jamani na yalaga.
Yes, kwanza chezea chest. Unapotaka fasa niguse ni ondoe stress. Wanapaga wanaposikia na we mina debt. Zidishe maudambu shinde goli mess. Wakiwoga kwa sangoma watapata kies. Utamwambia babu kigoma geuze mafenes. Ubani wako usinigasi dia ex. Sirudi agimata pisha tani tia nooks. Wifi, wendo wife shusha peps. Ni kuchore rhymes kali kwenye karatas. Acha wachonge wachimbe vijembe kwa patas. Awatusumbwi na mbio zao za faras. Nipe penzo simalize bakisha kias. Kesho tena niongeze dozi mwendo kas. Yale mapocho pocho usia minimize. Na kukubali mama fish you are true amaze, yeah.
I said do what you do, kama ukitaka I go. Nisha sambaza pendo kwako, fish cattle, yeah, niko full. Punguzeni kubwa gwaja, mwenzenu nakulaga, maudambu ya kusaza, jamani na yalaga.
Vizuri, ngoma kali.